kugasozi awali omusalaba mulokozi yakola kitawe kumusayi gwe bambi gukulukuta
Oh.